Isihambile iminyaka ngihamba ngilokhu ngifuna ubambo lwami. Abanye bayadlala, abanye kuba ukuthi yaqondananga. I don't waste no time no, so angithembi muntu. I don't have no time for ukulokhu ngibheka umuntu.
Sengikhalele sapho, yazi induku enhlika ulezizo.
Inkinga angithembi muntu,
mina umtshalo yangihluka.
Awungiyacela nhliziyo yami, awungithandele mehlo ami, ungibonele ngqondo yami, awungicabangele zinyawo zami, ungithathe ungibeke kwanhliziyo, kwanhliziyo ngiyese. Kwanhliziyo ngiyese. Lwehli lula, nenhliziyo yami yelula. Bekungelula, inhliziyo yami beyiphula. Lusakhona uvalo, so angithembi muntu. Enginaluthando lusalele oyedwa umuntu.
Sengikhalele sapho, yazi induku enhlika ulezizo.
Inkinga angithembi muntu,
mina umtshalo yangihluka. Ngizifake izinkinga,
awungiyacela nhliziyo yami, awungithandele mehlo ami, ungibonele ngqondo yami, ungicabangele zinyawo zami, ungithathe ungibeke kwanhliziyo, kwanhliziyo ngiyese. Kwanhliziyo, kwanhliziyo ngiyese.
Batika ulezizwe, inhliziyo yami